Uchiko rwa parliamenti ya Uganda urwa paka balondola n'okulingiza ensimbi z'omuyiwa omusolo gye ziragana emirimu egikolebwa. Bavuddeyo ne bayita abakungu b'olukiiko olugaba emirimu gya gavumenti bajje babitebye olunaku olwaleero lwennyini ku ssaawa zigenda kubeera 10 olwo bannyonnyole lwaki wakyaliwo ebbula ly'emirimu mu bitongole bya gavumenti ng'eriyo ebifo nga babikolamu gye bali naye nga tebakyabamya emirimu ng'ebbanga lyetoolodde ng'emirimu egyo teginnajjuulirizibwa. Era okunoonyereza okwakoleddwa kaliisoliiso wa gavumenti Edward Yakol yagambye ekitongole ekigaba emirimu Public Service ekya Uganda waliwo emirimu egiwerera ddala 30,000 nga mpaawo bantu bakolamu wabula ab'ekitongole kino buli kadde beeteekamu bwakamulo ng'abaweereza ekyatabudde abakungu bano nga bagamba nti wabeerewo ekikolebwa okulengereza ddala munda ekitongole kino ekigaba emirimu bakola mirimu ki ng'ate abakozi ba gavumenti mu bitundu ebingi tebaliiyo nga balemereddwa okubawa emirimu bagende bakakkalabye mu kuyamba eggwanga. Yamyuka ssentebe w'olukiiko Goretti Namugga bwe yabadde alabiddwako n'olukiiko olwa paliyamenti agamba enkola eno nnungi beetaaga beetegereze bulungi lwaki ku disitulikiti ezimu waliyo ebifo nga biganya okujjuulirizibwa ne mu bitongole ebya gavumenti eby'enjawulo ate olukiiko nga weeruli n'ensimbi nga ziruweebwa.
So was it intentional on your part you come here and we send you back? Because honorable colleagues, it looks as if public service wants to dodge appearance before PAC. That's why you are testing us here and there.
No, that's how we're requesting indulgence and apologize for any administrative challenges that could have perhaps encountered in this process, but in the interest of the and the respect of the committee, that's how we request that you would allow us to proceed with the matter, but as we handle the administrative issue.